lendaba ixoxwa ingane zaka umama wayehluphekile usizi impalweni efeni kodwa ephakathi ngomhlanga nembeleko lendaba ixoxwa ingane zaka umama wayehluphekile usizi impalweni efeni kodwa ephakathi ngomhlanga nembeleko. Ngikhala emhlane kamama, ngikhala ngikhaliswa indlala. Uze kufike ubuthongo ngingadlile, kodwa ngibelethwe umhlane nendelebo. Ngikhala emhlane kamama, ngikhala ngikhaliswa indlala. Uze kufike ubuthongo ngingadlile, kodwa ngibelethwe umhlane nendelebo. Ngikhala emhlane kamama, ngikhala ngikhaliswa indlala. Uze kufike ubuthongo ngingadlile. Kodangelethwe umhlane nendelelo angeke ngikhale emhlane kamama ngikhala ngikhaliswa indlala uze mfike ubuthongo ngingadlile kodwa phakathi womhlane nendelelo. Le ndaba ixoxwa ingane zaka umama wayehluphekile usizi lapha emehlweni kodwa ephakathi womhlane nendelelo. Kodwa ephakathi womhlane nendelelo.